Babwe.
Eh.
Mimi bwana safari nimerudi bila zawadi bwana. Kwa sababu safari zote kila nikirudi nawaletea ndugu zangu wote zawadi. Kwa hiyo safari mimi nimerudi na kiatu changu hiki ila kuchumpa nitavaa mwenyewe bwana.
Hivi mzima una akili kweli? Unapotoka zako huko Ulaya kuja hapa mjini kuwaletea ndugu zako zawadi, unamkumbuka gharama wewe? Lama mumkumbuki, unaendelea kuwapa tu ndugu zako wengine. Mlindimo na hapa viatu anavaa. Huyu mikongoti anavaa viatu. Kesi kuna bluza miguu hapa. Kanjenje na bishio. Huyo lunga ndo sizungumze sasa nasema hivi. Kwa sababu mnamsahau Lama. Sasa hiyo la kuchumpa lako utampa Lama.
Basi kama hivi la kuchumpa la kupalama.
Eh, la kuchumpa la kumpalama.
Sina ene one.
Yeah, what up my nigga? It's just a fish on my nigga. What up my mix of his cozy locks. They call me King Zilla. You know, huh? And everybody, huh? Sema la kuchumpa la kuparama Beiche buku jelo lina garama La kuchumpa la kupalama Beiche buku jelo lina garama La kuchumpa la kuparama Kavaa mgambo mbaka afisa usarama Wanavaa Gucci mbaka Louis V Mina la kuchumpa bado VIP Nikibaa naonekana kama kidume Buku jelo mesagula mitaa ya Karume Nikinge club na kamata adi wachumba Hawajui nimesagula kwenye mitumba Usiku wanakuja wachawi vigagura Hawanilogyo na data na bonge la dula Chini la kuchumpa kati jinzi chupa Ari jisodi kitembea ata rufiji Sinaga mkanda kiunoni mizangu mkwiji Mimtoto pori, hafsi na story Miaka 800 natembea na rishi sorry Twende la kuchumpa la kuparama Beiche buku jelo lina garama La kuchumpa la kuparama Beiche buku jelo lina garama Don't touch me, utani chafua Sobuti kama ili weweze nunua Nasema don't touch me, utani chafua Nabuti kama ili weweze nunua Nasema don't touch me, utani chafua Sobuti kama ili weweze nunua Nasema beba beba, mia tano Nasema mia tano, mia tano Nasema beba beba, aya Mia tano, nasema mia tano Mia tano, nasema mia tano Mia tano, nasema beba beba Mia tano, nasema mia tano Mia tano, nigga La kuchumpa la kuparama Beiche buku jelo lina garama La kuchumpa la kupalama Beiche buku jelo lina garama Don't touch me Utanichafua sababu buti kama ili weweze nunua Don't touch me Chafua kwa sababu buti kama ili weweze nunua Yeah, it's just a free summer nigga La kuchumpa la kupalama Yeah, dedicate to all my nigga in the hood you know Mabaria hote wenye la kuchumpa La kupalama Na la kuchumpa La kupalama Yeah They call me King Zilla you know My boy C9 and Eric on this one nigga
La kuchumpa La kupalama La kuchumpa Hihihi Mnaona ya Imeisha